semsebenzini kono vakashelayo njalo mawusemsebenzini athi kono mjontshelayo kono vakashelayo kono mjontshelayo
Shalom, I'm Sim Sebenzini. Kono Vakashelayo.